faina. Staki mwingine umenikoroga kiaina. Nimedata kiaina. Ukinipa vitu maina, dogo dogo maina. Sina la kufanya unanikoshaga mtima. Wanikosha mtima. Unauta mkoko nat, na winda popo na manat. Baby sweet sweet chocolate. Oya watoto wapati kama gita Santana ni kucharaze. Wapipana po uma ni kukurize. Sitoruzu manyanga wakumize. Wakumize, wakumize. Baby punguza kidogo, kidogo, kidogo. Utani wawe kidogo, kidogo, kidogo.
My baby punguza
kidogo, kidogo, kidogo.
Raba menizi.
Unavonipa unaniadabish. Hujanita mini meshaitika. Unavonipa unaniadabish. Baby wakikufuata wauni, wambie we ni baby yake nami. Na mimi uko moyoni, baki na mie wengine wanini. Baby fire upon me, kwani woni. The way you move your body close to me. Unanipagawisha, unanipagawisha. Baby kama gita Santana ni kucharaze. Mapipana po uma ni kukurize. Sitoruzu manyanga wakumize. Wakumize, wakumize. Baby punguza
kidogo, kidogo.